yangimnqami awusalazi negama ukuthi ngubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami ubaba wami wangishiya ngimnqami awusalazi negama ukuthi ngubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami ubaba wami wangishiya ngimnqami awusalazi negama ukuthi ngubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami bebaba lashintsha igama lami bebaba lashintsha igama lami wegama lami webaba awusebenzisa umahlisa lashintsha igama webaba selashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami yayi wegama lami webaba gama lami sebenzisa umahlisa lashintsha igama webaba bona wangishiya ngimncane nje awusalazi negama lami ubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami wegama lami webaba gama lami sebembiza umahlika lashintsha igama bebaba kwashintsha igama lami bebaba selashintsha igama lami igama lami webaba igama lami sebembiza umahlika lashintsha igama lami nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami webaba wami wangishiya ngimncane awusalazi negama ukuthi ngubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami webaba lashintsha igama lami webaba lashintsha igama lami wegama lami webaba awusebenzisa umahlika lashintsha igama webaba selashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami yayi wegama lami webaba gama lami sebenzisa umahlika lashintsha igama webaba bona wangishiya ngimncane nje awusalazi negama lami ubani laba bantu engiphila nabo sebembiza umahlika lashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami wegama lami webaba gama lami sebembiza umahlika lashintsha igama webaba kwashintsha igama lami webaba selashintsha igama lami yegama lami webaba gama lami sebembiza